bangasazi ukuthi sithini ungarazi. Ngithile ka udlala ka stoda la, ngithile bathi uthando uyangifuna. Ngisha amabhodlela nansitobu la, ansuka nithi kholele mkholete, shaye namakholete. Izulu lingithontele, hayi bona sanele, khike lizo sanele. Mfana usuyabona amasiblome nabo sonkele.
Sibhokile manje ngidinekile athi ngishubise shu ubize nayo ukhumza swacolisa isitubu athi sikhenike manje ngishaya isiduni ifuna lona umkhulu athi kuyicacisa athi kuyicacisa athi kuyicacisa athi kuyicacisa shu manje ngiyabangena ngiyabangena ngiyabacisa manje siyabafuthumeza manje siyabacima dlala ngamakhiya vele ntona siyabashintsha sagiya sagiya ngiyisithatha miya sengi 24 keep it 4 yamabhiya yini ophaphela phezulu mina ngishaya isiduni
I will open your VT.